Nawe nakupenda ewe mpenzi, wanifanya usiku nakosa usingizi, yote sababu nakuwaza wewe. Baby mimi naomba usinilize, nisamee makosa niliyofanya kwenye hii maisha tunaishi. Msema kweli au wawi,
nipenda niwe na wewe, moyo wangu uitulize. Baby boy wanimaliza,
usinilize.
Kama wanipenda, njoo twende kwa wazazi na wajomba pia wako wanijue, kisha twende kwetu peleke mahali, ili mimi na wewe tuwe kitu moja. Baby, tafadhali usinilize.
Nipenda niwe na we, moyo wangu ulitunze. Baby girl wanimaliza, naomba tafadhali usinilize.
Baby girl, I just know you are my life, my breath, I can't stay away from you. You're the only one I love, anything from you will always be
yours. Love me, na mi nakupenda. Love your touching, your kissing, oh boy you drive me crazy. Najua wanipenda, na mimi nakupenda. Mimi, nawe milele, nawe, na mimi lele.
Najua wanipenda, na mimi nakupenda. Mimi, nawe milele, wewe, na mimi lele.
Tafadhali usinilize.
Nipenda niwe na we, moyo wangu ulitunze. Baby girl wanimaliza, naomba tafadhali usinilize.
Najua wanipenda.